U-Esteri sahluko 4 verse 1. UModekhayi esekwazi konke okwenziweyo, uModekhayi wayiklebhula ingubo zakhe wembatha indwangu yamasaka nomlotha, waphumela phakathi komuzi wakhala ngokukhala okukhulu okumunyu. Verse 2. Waya naphambi kwesango lwenkosi ngokuba kwakungekho ngangena esangweni lenkosi embethe indwangu yamasaka. Verse 3. Kuzo zonke izifunda lapho kwafika khona izwi lenkosi ngomthetho wayo, kwaba khona ukulila okukhulu phakathi kwabajuda, nokuzila ukudla nokukhala ngezinyembezi nokulila, abaningi balala phansi bembethe indwangu zamasaka nomlotha. Verse 4. Izintombi zika-Esteri nezinduna zakhe zafika zamtshela lokho. Inkosikazi yazizwa kakhulu ubuhlungu, yathuma ingubo zokumembathisa uModekhayi, yasusa kuye ingubo yakhe yamasaka, kepha akazamukelanga. Verse 5. U-Esteri wayesebiza uHathaki wezinduna zenkosi eyayimisile ukuba amkhonze, wamyala ukuba aye kuModekhayi ukuze akwazi ukuthi kuyini ukuthi kungani na. Verse 6. UHathaki wayesehamba waya kuModekhayi esigcawini somuzi sasiphambi kwesango lenkosi. Verse 7. UModekhayi wamtshela konke okumehleleyo nenani lemali uHamani ayethembisile ukulikhokhela esikhwameni senkosi ngabajuda ukuba babhujiswe. Verse 8. Wamnika futhi impinda yomthetho lotshiweyo owashawa eShushane wokuba babhujiswe ukuze amtshengise yona u-Esteri, amtshele ngayo, amyale ukuba angene enkosini ukunxusa kuyo, acelele abantu bakhe phambi kwayo. Verse 9. Wafika uHathaki wamtshela u-Esteri amazwi kaModekhayi. Verse 10. Wayesethi u-Esteri kuHathaki, wayala ukuba kuthiwe kuModekhayi. Verse 11. Zonke izinceku zenkosi nabantu bezifunda zenkosi bayazi ukuthi bonke abesilisa besifazane abeza enkosini egcekeni elingaphakathi bengabizwanga, kukhona umthetho muye ngabo ukuba babulawe. Ngaphandle kwalowo, inkosi iyakwelulela kuye intonga yegolide ukuba aphile. Kodwa mina ngibizwanga ukuba ngingene enkosini ngalezi zinsuku engamashumi amathathu. Verse 12. Bamtshela uModekhayi amazwi ka-Esteri. Verse 13. Wayesesho uModekhayi ukuba babuyisele impendulo ku-Esteri ngokuthi, ungacabangi enhlizweni yakho ukuthi wena uyakusinda endlini yenkosi kunabajuda bonke. Verse 14. Ngoba uma uthula nokuthula ngalesi sikhathi, ukukhululwa nokophula kwabajuda kuyakuvela kwenye indawo, wena nendlu kayihlo nibhubhe. Kubani okwaziyo uma ungafikanga embusweni ngenxa yesikhathi esinjengalesi na? Verse 15. U-Esteri wayesesho ukuba kubuyiselwe impendulo uModekhayi yokuthi, verse 16. Hambani buthe bonke abajuda abakhona eShushani, ningizilele ukudla, ningadli, ningaphuzi izinsuku ezintathu ubusuku nemini. Nami nezintombi zami siyakuzila kanjalo, ngingene enkosi noma kungengamthetho, uma ngibhubha mangibhubhe. Verse 17. Wayesehamba uModekhayi wenza njengakho konke u-Esteri amyale ngakho.